Exclusive for Kwanza Music Club. Don't see how it's done. Don't see how it's done. Don't see how it's done. Why mambo yesunga? Alola musiko siyama kani. Kutakuma na posele. Pende eli kijianila. Basako bali tuka. No vanda vangu. Kamu bora ni mulae. Tabu hibi uja wala mungi. Kabu ume ni mbubi. Kambo busi kumulonga. Tabu hibi.
Exclusive from kwazamusicblog.co.co.
Boy, lila lila, alula musko siya makani. Ndabuwa na posele, veni eli kikia nika. Basa kwa bali toka, tata.
Yawa jike ni.
Ndalumba misti, boy king aikaji. Yaya. Abaticha bamwila. This wanna be a Two Life Studios production.
This is important, yeah.